muziki kubawa Echidongo chiwambie Nese njanga tuimba
Muchidongo
I know we mkwate bulunji Zine babiri antitamu zina banji Wanga zina singa na shiba kalunji Yagara sule wakato yagara muloji Zina tunimire guno muziki guafe Zina buzini tunimire gula muwansi Kwa sabora kwa singa Zina sambelanza mkwate kope
Sabi suwi miranze sabi sani nantoli Mpo mkwano kumunji gwe watere kada Sabi suwi lila sabi sani nantoli Kumya kumya mutima gwanga gwe wa menya Kati baby zina voti Zabonzini ne mama zina voti Mombe wofuke koti Mabububububu
O muziki kubawa
Mchidongo
Echidongo chiwambie
Mchidongo
Mese njanga tuimba
Mchidongo
O muziki kubawa
Mchidongo
Echidongo chiwambie
Mchidongo
Mese njanga tuimba
Mchidongo
Zen kwa gala forever Bomba de love fever Raga jinze fuse giva Wenja gala my lover Mr. DJ kona mwaho You know wangu chukule sako Kwetu nyumiru up tomorrow
Kirijo wakula kwa shanana Kwa bigulante kwa singa baby Waline figadie skiri za uliomu My love chukorotia Nukunja garo chukorotia Balino baleka o chukorotia Kwetu ya garo chukorotia Mutima na kukuanze kwa gara Kwa sovaranze katipa kupedio Nyole chiwato tuwela giku Nkira mwonze kuru nongkuli na baby Mpuli ya kugonda guno kubawa O muziki kubawa
Mchidongo
Echidongo chiwambie
Mchidongo
Nese njanga tuimba
Mchidongo
O muziki kubawa
Mchidongo
Echidongo chiwambie
Mchidongo
Nese njanga tuimba
Mchidongo
Zinkira msuja Raga genius Senja music, M run on the beat. Kati baby zina voti, zabo zini na mama zina voti. Mombe wofuke koti, mabu bu bu bu.